Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
On a heli be studio tamani o da saje saki ko modou Ousmane Diko Alanton kabaruji gondi do di yo de maison de la presse ila bamako ni jire jingondirta e bogi jande de on kabaru dabar de ende kanan ke leedi meden di ka wiali kariya hono te yewta gol dabareji yogaji kawral de re deuntinangal gube de non galda hakkilo tagal masibaji le tungutu yontere jabinde hore jo autorite intérimaire région o non wadi noddango fewde e yibbe tinno te do mallundiral le wattu tidalla Batu do no wattu wordu wadi le ngalduro New York kanan ko be leeda Afrika andini politika kuji mudde ngam habu gole wal tagol wakati ngol president Mali Ibrahim Boubacar Keita do an wonno e batu yedi ngoni sembe kabaruji dum jogani on bismillah ma do studio tamani me martani kumpa kamya ado essence du wadi maybe barbe hebe do lawol o ya hedi de hande manyambugu nenne e wi sedi be kamya o non yodi don wonno be do moto goppi pademu sande de yimbe ndiranno fa itta wonno be do moto be soro kamya o den woni ko nangi yite nenno e anda ko hono foton ka sedi be non kuliti hebe ka masimbinama président leydi meden wiyali kari jewtagol dabareji hono yogaji kawral de ere dewlintinangal yibe ka andini ngo hakkilo nde o haalanno fewde e ɓiɓɓe ɗe ndi ley hono yiituma wuuri capanɗe joyi e jeenaɓo ndima ko leydi Mali kanaka leydi ndi noon hollitu yo batte hono tiiɗallaji paali ɗe ƴangigol kawral ngal saabani ngo hakkillo so plateforme jaɓani ɗum sema ka wi tiiɗalla fuu wala ele kawral ngal keɗena Oumar Waygal e min ɗoore
kanko hooreji leydi ndi o holli tiwide wajib tan sina daña ko ƴewta e kaldale kawral ngal yibe ka holli tiwide fa hande tiiɗallaji an gondi e matede ley hen tawede wiide won gollidi jardi yesso fuu saɓami misal DDR jawnaɗo
miɗa heɗitina noddago fewde guɓe ciñinɗe kawral ngal daddudeɓeɓe ɓe tinno yalla laamu ana warta ley fa paale ɗe jirwa ana hakkillam du kutteji tongiɗi e tiiɗallaji godiɗi ɗi fawarde e jottagol hoolare ko malinkoɓe rewɓe worɓe fuu kani jogade ɓeydi hen du miɗa yiɗi andinde sakiraɓe an ley saha leydi meɗen fa kala koɓe kalata tawi ana e wonkiji maɓɓe tinnamoyeji ɓiɓɓe leydi ndi fuu moɓoɗo yalla deƴere ana warta
pelle nottirtoɗe plateforme ɗe kay kollitiwide baasi fuu wala ley hen saabi de kaldale kawral ngal wontoɓe goɗɗe kollitoje wiide jaati ina wawi ƴewtede wakkati fuu so gueɗe ɗe fuu pamri kañum suroɓe hakkude ɓiɓɓe leydi Mali ndi keɗema kanko noddirteɗo Fahad Ag Almamoudo le fed de plateforme ɗo woni komo sifido hen
le ƴengigol golle kawral ngal noon noti ɓe adna ɓe andinino ile puɗɗoɗe kawral ngal kangal ta ngal wawata latade keɓal jogala ka e ngal wawi tuguede fa daña ko ɓeyda hen ile puɗɗoɗe kaldal ngal nde felentere noon uditanoma ana heddi fa hande
guɓe nodditirtoɗe azawaɗɗe kollitiɗe wala fuu tiiɗallaji ko matile hen ñalawma handen o ɓe mbi daña gueɗe ko ƴeewa dow hen tan keɗemo kanko nodditirɗe Attahe Agou Mohamed le fedde semade o woni komo sifi dow hen minen bangal amen iɗum hani laɓɓinede gueɗe ɗe fuu paame kaldal e kawral ngal ana hani rewede wala fuu ko hani sakkade ɗum no ngal hani tabirede yogoye hondetoɓe kay kollitiwide wajibi tan sinaɓe pammina jamare nde yella toɓɓe heɗeɓe kani yewtade noon kanko Boubacar Bokuma andanɗo kabaru politique o hollitiri wiide
kala ko jiɗɗon famade famitade e dow whatsapp studio tamani ɗoɗo mbawi du ñoƴƴude 77 01 58 01 77 01 58 01 do whatsapp studio tamani caggal ima daraji ñono gadɗuɗi mayɓe ɗi ɗon commissaire police goto ana hen haɓɓitiɓe meɗen noon ana gondi e horde ley ngalluru nde paabi ɗumɓe du nangude yimɓe hewɓe ko heɓa nanɗo heydi toon noon yimɓe ana gondi e nanguede ley ngalluru nde fa handen baale hono kana kaɓantoɗo du hakkeji tomante en kolliti en ana gatten hakkille oɗo kabaru ñono ndene nde miccintini du laamiɓe ɓe noon saria taɓe pati fay goto du tete hakkeji muɗum batte yo cikkitaɗo tafen ndene keɗɗena hen Oumar Waygalu
janggo muɗum caggal ko ndeɗo majere waɗi ko tan manggal paɗen ɓe jippina ley ndeɗo ngallure noon sediɓe kollitiri wiide ɓe mbi fa hande nangue ɗe ana gondi e jokkitede le oɗo nokku beete hande suko goto jagotoɗo kañum nanga toon noon goto mo jaɓay inde muɗum sife hollitiri wiide ɓeɗo nanggaɓe fuu gaddama wattu jono ley ngallure segunde eɓe juuɗe policingaɓe fedde IMD aso litiwidi dum yombi dum nyaloma hande no sanne sabide majibbe police ngabe jatabe golluno dido bonnandaji sob tawama e juude muden kasen hakkeji mabbe jabbete e leedi wattu jona be nabi to yimbe el mabbe kanbe jewtarno dido golleji fungori ndedo to ngande be kollitan dum alal bare jango
Chagal masibaji yontere jabbi nende abaraju le dehanangalure tumbutu gadudu maybe taton galleji kewdi iwi le dehanande horeje lam hakunde jo region onon wadi hono noddang fewde yimbe patimalundira wattuti dalaji ewi makonon yo non tan wadata so teddo den na torraji ko dilati fi o darde on habiti meeda dupabe fa wadobe torrabe nata e juude kedden kanko Boubacar Ouldou Hamadi horejo autorité intérimaire Tumbutu de fasitango momi sendebu
le bandi armé
bandi jon en kabbobe gadobe golleji bondi wana le janyeli goto be ngul e inde fegde mabbe be gollata ndeno hana yibbe chama do janyeli sabe de bandi en na wibe analim mi do wadano dango e kala yimbe le janyeli fu pati be daro e damde la kabaru ndena bu lam o han hu chande dum hore ana hani e faba be e martinde be kabaru mi den darda e mangal pade en dun be daro e damde mabbe be ngada luga gol yimbe le haifabe na be yesu sari sabe de galle ji kewbi su mama yonki yibbe le hewbe keddiki hen ana hani sari yakon
Batudo no wakati woredi fuddi altinernde New York o waddani hono kanankobe leede Afrique andinde politika kuji mu en le habugol e waltagol wakati yode leede burde fu torrade kanyu e wayde yirude du pewto ngodi pewtoje e kutteji bondi waltagol wakati o nanno kananke mali don kanko Ibrahim Boubacar Keita o mo wonno e batu o keddane ko Umar Waygal hebani en
gal do kawrtan jowi gal do hawaluji hitane 2019 kanko lamido fedde oninde Antonio Guterres o hollitiwir wajib sina join easing ngaji mo di ngadroni imma daraji ko nayri bangi binguleedi an kanko lobbo be kolitiidi rumde Afrique ne saaje ko bonata hawaluji le temedere fu dum burta nay idum hollitiwir du kambe kutteji di buri yottaade non dunki ande wobe kolitiri wiide gal do kawrtan lamibe leedele rumde Afrique ne dum wadi altinernde nokku no dirte New York wakande batu fedde oninde fudata kanko lamido leedi chaddi Idriss Déby o hollitiwi deten kan yaltinere ko nayri bangal kurangaji kani e demal yalla dido kutte jano buyto fa hande andambe kebe leede le rumde Afrique de be biiru waylatan sababu so president ngabe kolla dati kan di nangede yalla yirweran hebe fa be keba be kaba eno wattu wondi e waylitirade ko kutteji mudum wonde yottade rumde Afrique de furu
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben fam hono donnuru lanaji bodo le yambere 22 funde wadi altinere ndedo masina gure joy sebe communiquer masina ndadudiri ke bozo dadi concours joki so mierudu fawi hen ndedo yambere nde orange mali darani wadi yeso lami politikaku cercle ke masina fu Le gure sappo e didi commune Kifoso le cercle yoroso onon yo wuro Kifoso la morde commune otan hebata telephone nen horebe commune onon ngadi wulitang fewde e gollide telefoji di yalla ana kutina commune ofu hedi pare godde communeaji cercle yoroso du yo nona konon Yamber puddode projet kabowe e nyaw buuba laddu wadi tesit le cercle yoroso chakite yontere jabbinende ledde e arkilaji ko wartafa e million tati feccere ndokete yimbe o projet lebbi didi yo hakkilantaku walde whatsapp noddirtede du keltese hep wo hebani en dul nanno yo jeyabe communauté site jogi jodibe ton e jolaal ngoni der walde de ko warta du golleji daranto hono faanda habgol e jangol yo da kaddu de di do kabaru jike de heedal fa hande yotere an yeso en tawde ko wara